Kuta kuta funda miskali fidisa wani ya dono. Kani kani kwenda mkuna
Chu. Chano wo designer, mutima kukondwa na chikondi wo designer. Bali bonse ma designer, mutima wanga ni wa saina. Sinifuna pona vena bwela tipange panja nda choose you. I keke time, ndiwe chena keke time.
I keke time. Niwe aiketa, aikekeketa, usaka pasebe na mtimae. Aikekeketa, niwe aiketa, aikekeketa, usaka pasebe na mtimae.
Teritori ya gache ya zekin, si demokrasi bepi ni monaki. Yo queen queen kulipe wankalapo, ni badmani haya na yu wankalapo. Kapina sunga mbele venu kambane, aiketa ni chuzu, bepi ni chuzu.
Kalifidisa wani ya dono, party ya jemwane. And those who know and them know that they no party. Wise for them, but those who don't know and them know if you know that they don't know. Party ya jemwane, bamba for them. Your kejo, rare magic. Magic and filet, Gaza 24. Wakajumata jamfura,
mkendo. Chow.